The Falcon Crew, Komar and Gine Tena. Fungua moyo baby girl, sema ukweli. Sikia hii. Twende.
Kama you are in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, na kisha moyo wako mimi nikamchoma. Kama you are in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, na kisha moyo wako mimi nikamchoma.
Kinge ni duara, baby nyisa wa pile pili randa, baby kikado, angoma chandi. Oki nyisa wa anaduari, we thago chunya, tonyiri duara, imago chunya, jaber laketa, we thago chunya, inie mara, nyaka giko, rambanya ni, weketo wia, wanasemu wana kupenda ma, wakikupata kwa kweli watakutenda ga. Jo kwangu lady, mjoto sop sop, toka Kisumu city.
Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, na kisha moyo wako mimi nikamchoma. Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, na kisha moyo wako mimi nikamchoma.
Rafiki zako wananiambia, kuna vile nafsi yako yaumia, eti unapolala jina langu kuwa we unalisema.
Mungu wa roho, usiumize moyo wako. Kama walipenda, nambie ninyi wakweli wako. Mungu wa roho, usiumize moyo wako. Kama walipenda, nambie ninyi wakweli wako.
Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, kisha moyo wako mimi nikamchoma. Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, kisha moyo wako mimi nikamchoma.
Aero Nyakisumo, Mopugno Kambuta, Smart Baby, Jaber Kapesa, Kikimi Chunya Pod, ni wachini, shape ya kishua, unafanya na imba.
Nakupenda we, nakupenda wewe, nakupenda we, nakupenda wewe, nakupenda we, nakupenda wewe, nakupenda we, nakupenda wewe.
Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema, cause naweza penda mwingine, na kisha moyo wako mimi nikamchoma. Kama you're in love with me, ni bora uniambie tu na mapema.